Bengikhangela obengakwazi koko ndidinga ndiyakwazi ebendicinga ndidinga kodwa yabe ndiyasikhohlisa ndasuka ndabuya intliziyo etyenileyo incanile umphefumlo endiphele ukuhamba sendinyothoza ukufudo iimpande zam sezijiki zaba ziindaba zikamyani konke oku bendikwenziswa ingazi bendikwenziswa zisikhohliso zokubomi bendikwenziswa lunxano lwamanzi anzulu yaye amdaka bendicinga ndizamazama nokokuba andazanga ukuba ndiziqhubela ityala andazanga ukuba ndizigqiba iqumi lakho entloko It is the choices we make in life that forms our future. It is the path we choose that lead us to our consequences. I thought life has greater things than this. I thought wrong. I thought, but I didn't think. And that's the kind of mistake we make every day. Iziganeko zobomi ndibethile zandenza ndazinza ndaphuma ukuza ndizibhekabheka macala onke ndiphakama ndisiwe intliziyo yam ubundiyekelele ingqondo yam ubuyekise ndizibona ndilengalenga ndibhotyabhoteka kweli lizwe likakhwalo I thought we must The challenges I've been through, the battles, the impediments, they made me a stronger person. I cannot change the past, no matter how hard I try. No matter how much I cry, no matter how much I think about it. What happened was for some unknown reasons. I've let go. Now I can stand on my own feet. I can save myself. I live for today, not tomorrow. I'm unwrapped from the negativity. It's been now, but now it's gone. It's done. It's unchangeable. I have found the perfectness in my imperfections. Ndibuyele kubuna. Ndibuyele kubombam banapakati. Ndinyathela umhlabeni ofume ubukhazikhazi bejabulo. I'm living for today. This is the death of some bomb.